Ukulu kutela wela mashi akalise kumcheshwane ngathi shunduze kamashinga zahlala ikoni ngubela ngumwethu ngokwenzo futhi inasambe mfana sikhasile mange njalo soba sezogagane simphanyeke phezulu siphinde sibashe zomnqawe bese ishoro yena ngithe ngisholeni ukhona umahamba kancana njengesiqaqa umfumbazi kabikini nobhajo omdala unqosho lomkhobha khala ngale ehlabi ngengahenga kwayithela umbundo zephela umanyakazi ephinde bekhona umatshezindu ukuzidobheka amangobo kude kuzekhelekethe umsha wendoda kuhambe ngizikhalti maye baba umphethe ezwendini zababa umzolona ngithevimba ngenhla kuyayela mfokamnqayengalawo makhibhodi uphinde uginqe kanjalo lapho thuthani mfokandofu ngimlande phansi emsinge bathenjini isigodi yonkosile mnandi nqakazisa ijiti uphinde ugqoba ucindezele kogcina maqhude mfokamkhizi uthi ngiyakuzwa chawela sembo ebese ngigubuka emafesini ngibabize bonke abafana ngithi hlalani labafana ngimphethe ngomthetho omdala nizovuma ngithi athi kuni phewe.